Come each other been a in day.
Move to the masses.
From Coppola Vibes. Alale.
Get to say the boom tara.
Cheese Lazarus in. Some of
Jiva Zupuni, Mudishani Mwapoleni, Nadi Mwene Pochigero Panwe Shoti Mwana Wenu.
Aji Tenshu Mwana Wandi,
Taba Mieba Bena Mienu,
Kwato Mwuchinshu Mwena Mwandi Tadengene Nenu.
Soli Banjelele Ko Inefion Tepidi Vula, Mwibala Lienu Fada Nalikumbwa Mweluba.
Oh, Lelu Banshi,
Nilozi Mweba Fiashi,
Lozi Flower,
Awe Lozu Mwana Wenu Mweba Fiashi.
So, mwishira mukupa, neminuwe na macheni, ndia mwana mofio kutumba.
Kafadha kari shupa.
Epano tufia majangi.
Mwilazi panga fadha mwaridi mpiani shani.
Ala, ninda la manji.
Naletele tupini, itumina mulandu na chona letele wanupini.
Kwa itumina mulandu, mga nivanye wa mwapele.
Nati ipushe ni vamayo, mwadi nwine mwadi lele.
Best in bed ya.
Wa, mwale wana Rose.
Mwadi ipuke mpia kuwa nwendo, wadi panse ati yo, wale foku pomo wana
kuhu. Ndeti na Kerozi, mwa hiva alandia tina kuna munga, kapenda na tusarati.
Oo, kwa shala sate pini.
Ati?
Nati sate pini.
Au na imo take mi, ya sana, nishu price fiende la pamo na mileage.
Mileage ya chitenshi, kuchako pwana times 30.
Tabafishi bifia miyoto kabwa kwa chenjinga.
Mwa isa na mazeto kuno, ama anona la chenja.
Wasa imini izu mwana wenu wengi abachufa. Mwadishi wano kuishiwe ini feva toa miofa. Ale sangwa na vena J-pop, mwanda maeka mboni. Kumuchinja na vena ufujigotri na bakone. Wamufiri mecha nengana jina inyapone. Kumukontolola ikaba nichopu Yesu mwamone.
Nadi mutemwa langwa janga lampo fya mpastu. Yomutengo mundu techipyo yumweba fyashi. Nkamyafa nangu fyashu pa kumatezi ya ntanshi. Chiteni 20 pini teni nde mipera gashi. Sungu, bashirufu pakafe, apado babari funga, bashirufu kuchi. Shitapo paka pufi, jehala. Big body bashito, soku bash jeden. Big bauji, nabayo kapaji, che abafaweza. Jack Sparrow, la pulinsi zaman, bashiema kumalatia. Kasama foko, PC, saka chokwe, Patrick Chinyemba. Commander JP Over Dominion, Piso Piso, Kama Check Logistics, Zanipeza na Bashimoze, Sweet Simba, na Maleve Nukso, Bosi Mulala, Selemani Pachi, na Bayoka Pachi, Ken Dora.
Download it from CoppolaVibes.com.